Maber, kwa mdomo ni kuber, na doba joni mwaki ukipenda imeliel. Napendwa na mapeng, na wote joni ten, nikikusalimia unanijibu tu maber. Napenda, napenda vile magala wamekuja wamebeba. Napenda, napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Iki bamba sana basi puli top, selector cheza doba once from the top.
Dojo maber, dojo, dojo maber.
Tunisha speaker, we mash it up.